down. Wanazikua.
Na waminia juu kote kote kwenye game na wakao matiania. Sijifungi bro kama beef we beef na wabamiza bamiza bamiza say. Na waminia juu kote kote kwenye game na wakao matiania. Sijifungi bro kama beef we beef na wabamiza bamiza bamiza.
Walienza zamani wakatesa mitani, nikajua sotani wataleto pinzani, wataleto shindani, tujue nani ndo nani ama nani ndo wani, kumbe mafala tu. Na wachana kiundani na wachana kiulaini, hawawezi kifani na watia kwa pani, mana wanatamani wanijue minani, mana hatufanani, mana sina utani. Na watesa vichwani na watesa kitani,
na waminya tu
hawajui kuchana, wanajua kubana na vipaji hawana, wanafosi domana, hawawezi pambana, kawa toto wajana, kawa toto wa mama, wana nyingi lawama, kumbe mafala tu. Zidi kuumia na dotesa, na bochana wanasema na watesa.
Na waminya tu kote kote kwenye game na wakao matia niga. Sijifungi bro kama beef we beef na wabamiza bamiza bamiza say. Na waminya tu kote kote kwenye game na wakao matia niga. Sijifungi bro kama beef we beef na wabamiza bamiza bamiza.
Unapewa biti na mwezi fanya, mnataka kiki na mwezi chana, mnafosi ligi na mwezi bana, fanya mziki kama kazi wezi jana. Hold up, wanakuta H guy ama H guy, miselewi na chujua tu kwenye game. Huna say, huna nia, hujiwezi, huniwezi, na kuambie atupinge tizi miaka mia. Wambie na wenzako maniga za mbaku kwenye njia hariko, mwenye nia hii jam. Pigania kila biti, rukia kila biti, chania chocho zote za mia. Vilingeni pa mia, akapela kamia, kafukavu pa mia. Mnabaki kulia, mnataka dandia, mnataka changia nye mia. Mi mmoja nikishika peni mtaumia, aminia. RV Big Bro Sussex, lengo lako kweli kubwa like this. Waloba kimachoko, wana fake za voko, kimuzika koloko, wana rap kitoto. Hawana gata ndoto, wana waza mitoko, FB mafoto, kweli njia michosho. Hamna nia, hamna njia na watupi.
Na waminya juu, kote kote kwenye game na wakao matia niga. Sijifungi bro, kama beef we beef na wabamiza, bamiza, bamiza say. Na waminya juu, kote kote kwenye game na wakao matia niga. Sijifungi bro, kama beef we beef na wabamiza, bamiza, bamiza.
Hamna